so fine. Come on, baby, and give me one more time. 'Cause I wanna know when I feel you so fine.
Jerejeuf Dun Jay, yow mi way mak Thierno, mi waral way wi Yalla bolé ko jigen ju baax ci ñu wax Daly Diaw, jappalé jëkkeeram Zahir ak Batin, ndax da ray tak mam Diara ko jigen ju. Ah, képp ku ray mam Diara, yaaka na di nga def ni Daly Diaw farat ma jow xor. Zahir ak Batin, ndax da ray tak mam